Eyo metro sukado.
Ayayayayayayaya.
Mbumba zenga ananikosea sana.
Nijotulia.
Baba ananikosea sana bana. Akona saifa ananiambi. Ha? Akona saifa ananiambi manzejo. Anataki nipanje nini? Lakini wazee sikizeni hawa rapa manzejo. Kenya kuna wasanii wa deadly sana manzejo. Twende sana Elijah.
I'm a preacher for sure. Na hizi ni scriptures imemachua. Sisi waongo cause whatever we say inakuwa. Na nani ali question kakitu Elijah nafanya ni pure. Washavutiwa na scent ya lyrics na kuja na accent ya slam. Ujabeba us dem na nini unaringo umepanda class. Kitaka kutaja na kaja tunapiga yumbogi na rudi na scars. Mimi peke nikiwe kwa na rappers kumi na uonesha dust. Ali bado ni kupamba na siko nyumbani na tafuta cash. Babali nionesha mungu si kalabashka kuna ngori na rudi kwa church. Mini nasumbu wa cops walai huki janako na horns ai kusetona denge Nairobi ni ngumu ndo mane libidi nitafute out of night. Ebu songa nsipitwe na FIFA hizo romance weka for another time. Kali roro bola tashika mechi nongongo na piganga bila light.
Zanga ambio watoto walale ozizi amefika mazenga na baba. Ipapricha na tema miristo na tuwa sadaka kiwi kwa usana. Nani anafanyo na guaya inafanyo wa retire. Wakiuliza nani mbaya mazenga ndo natata. Blenda na test nkifika kwa set zenga nafanya na sweat. Ana bonga behind my back, I ran she can back her words. Yes, me ni kuwash lichorea ni rap but I'm still a gang. Brand new age kwa rap, these femces think they bad. Ana shinda na natopo kukap, don't more but can't throw hands. Personally I think they work, watch em think you are causing yap. Zenga brought hip hop back, sadly I gotta take out the trash. Si feel your punch, pia, your flow ni work. Roro ne bori, messi morozi, otoria zenga ni ete gori. But to topic, nanez a dude like this, beat. Mini kuji achoto achia hapo ni useni ya watoto.
Hai kijana watangu sisi nianze kuroga wanajua stu nikileta naeza ikeketa. We was down but things got better, they'll get even better nikishika bareta. Nasiogopi kuteta ukileta zogo na kupanga mini arteta. Leta beat misi rogi mina teta top of the hill stabedu na meta. Siku njema uonekana rengwa but kwangu uonekana nikipepeta. Hii ni series pepeta on showmax bait future CS lose focus kwa bonus uhang na mabolas. Mindo mystery donor lyrically sick but ukinilete atana shadona mina pona. Utanikula na the team Missy Lona. Whom dem kina morning ni mona. Utanikuta on the block no keezy. What you know about MZ? Lyrically fit ulimi si mipiga tizi. Na my time iko sure bet bet on me now busy. Hautapiga mbizi. Hautapiga mbizi. 6 a.m. na mashada za Toronto. Ikifika 9 bado kena na Azonto. But I'm onto. Later to drop me na kuja tu pronto. Siki frontal. Sunajua ni make come na metro. Akisuka beat me na i-control. Hiyo ndo moto. Sunajua mini bad from kitambo.
Yeah I am the man tapas na zakama. Thaw mifina band them like tata. Minu le mukini nyuma na kufinya na kutishana na kuchoresha saba ai ati ati mwakele tukane kazi ukamba nenuke tena si ateke geke nikedo kiaga kisomu wa heri jaberi yo manu hash been a fan but bad and anka tell me something rah little lyrical carry myself like I'm typical ata uwashe ni critical labda unshike kamitika criminal I'm busy no calling for minimals lazima nichore kwa article sit on back bench let me say less no guess bitch damn I'm the best yeah me pro west na na manifest kama angel wajaba kishai less mwende.
Alhamdulillah, amini juma msikiti kupiga sala. Kwenye kanzu na Arafat, timama nasoma Quran. Allahu Akbar. Wallahi Allahu Akbar. I own the brew, Rizona rappers wakona bars. I'm the greatest to ever do it, no cap. Niko round CBD, jia wheelchair na Merton cup. Mnachoka na mimi kwa TV kagava bottom up. Rada ni safi, rada ni chafu. Mini fiat nipeleke na rada. God given, kasha jipa. Bad energy's back to the sender. Chase ni custom, wezi get. Uko na wivu, unanielewa. Uko na wivu, utachekelewa. Hai Nairobi gossip ni jangili. Udishi vera.
Udishi vera.
Si ni crazy as enali ku expect kushinda ligi. Si ni crazy views that is you doka KE. Si ni crazy mpo wako na poshwa na machine imetedi. Si ni crazy mother wo mbe italanta na na kas kwa beat. Si ni crazy, si ni crazy, si ni crazy.
Mana changi.
Yeah, awesome. World to Kenya yao. You already know what time it is. Check it. Luo rap na sake tuga magdina kubwa tipi magi Elon Musk. Woke asa na chomoga mask. Collabo gibride kwa moka ni must. Yo mane PM koda no sega all. Jogo no neno ka dust. Mi
no molo kanyonja ma unune usepa kuritu na stop pile anga ready koki jude ke buti po jude kamedi seche ma jwa favorite chapa to milo rempu ika ended and eddy big baba na oro na beat kakona nongise ni ane defend chaka kone ni mano tajira kana donjo kajo kateno surrender boda goga midi like kenzo chengaza hapa na pale tukizaka pesos achalo shiti na vijekesho lengo letu kubwa huwaga ni kutoka keto haijalishi nitapenya galini vipi weko ni pendi jedishi hapa daily ni njini tunaendeleza design ya munielo munishi Nishi, Niki, kaseme kijoko pilo ngisi Kaka nena soto nena targi Boko niga kaka pile na lichindi Seche gota na rwako gafendi Useto madonga na wutoki wendi Ebatha tachungu ga audi na katisiyo mafala hawa bendi Eskool na makoga goal na dream ni chengu ratug na Chelsea Amako maika switch goals in the dream ena dhia na P Chelsea Mena ma blue for life, hakuna siku tanikosa na Jay-Z Rap ndo game na winning ndo aim, lazima tumoki ka Jay-Z Juveja nina panga bisari kamili kamili gado Beat kimi ya kalita swaida na taga Do wudu kenya luo rapi la tero kamalo Kila ngato pako kira ngono mapo di baro Sea kanji dugo julu kituundi Kila kituma watu mudunge bidu kijua kichik Benjo hanga benjo jones benjo pesa Kasi jake benjo sama Chakri jone inda simba kenya donge wane mua kilo tada Kata sesa kawa doke kindi Luanda jungu ngeni baba cheki Luna mageri up in this place Awesome be the name they won't love me till I'm gone nigga
Mambo ni mingi kwa ground Saku iko ndo gondo tanza kwa proud Simbi jokende si juzinde the talent ina bonga vi loud Malin Mefika si lak, mamosta ni wengo metrai kunikasi Nika katka ni teo nilipas, ma evil minded na washo system Wakinyonga shotu miage lotion, agave mebondi na nyakuwa portion Gala na dumbo si option ya abortion Maisha ni tafali madwa na bosko Distractors na waitaga mapoko, mapikini warudi gizoko Behind the bus, riba ni rose coco, mtona lete mtoto Vitanya mende ma cockroach, kaza nenya mnifiki ni moto Kitokea mnyombe mafoto, nespoya kondoto, manyoso ma short calls Choma gizani swaloli na medin medunga digolo Mini boss we loco Mbwenza nyako, mekaza matako na dhani hapa kwako Excuse ni usoto senge, rescue manjama unenge Perfume dick la brukenge, minko was na ingiza njenge Goosebumps utadhani reggae
Zero pressure si unajua nikifika gami madara ni must watati Najua nakasirisha wanataka vita wawezani na mimi ni beast Toka teke nilishavuka boda, walisha sema mindo day ya moda Waezi fanya venye wanabonga, nyime zuba na mi bado na songa Guessing ni double, pande yangu wakuna ngori no 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 Zozi na cuddle, sino nataka ngozi ni nyororo Na love ya God, wona John mefanya kitu for how long Usilete uso, shugulika na shuguli yako mina saka dong Life iko na choche moja kugrind, kaza kibu daddy kue fine Minko biz na wona taka kuhype, niko fly limit ni sky
Ati, issue ni vile wana jam, wakichek na saka yo nyam Ganja jatiba lakini kivisha, ntecha vya farm Walijaribu kucheza rap kwa mic, bado na tesa Walijaribu kucheza bafu chafu, bila so bado nangalisha Nina followers kama kanisa, on week kila week kama kalifa Roses kama amisa, mistari na safkari the garisa Kali flow ni napika kapablo, nasumbwa erika na ngozi ya landlord Mito seva kama the jungle, kama ni rabu da miss jai gambo Tough masi ya jalwa kibonga, mini mkamba na zidi kwa roga Mabeste miusikia wakichocha, kio timi usikia wakichoma Sita sita jumi ni Pac-Man, mahedi jumi ni Batman Sejali jumi ni Batman, miuka mkua ribu, juzi na mana Ilikuwa 90, tukazushe limado na 40, juu tulivisha Nilikuwa pedi, nikauguza, juu nilikula stock zikarunda Payback ni ya warazi, tunasafisha kuliko wasafi Mindo na lea machaji, sijali kwa nini nadunga kamzazi Rivi ni kama ya gas, canvas ni shaipiga pass Bass na zipass kama puff, tada ni kama za java
Shabari PY now Mambo ni mob, we yako ni matatu Work harder, nilipate mperfect Ndo ni sare matatu, I'm going harder Came from the back, straight to the front Door ni mewasha ngaza, blend mepiti ya giza Siezi shtuka kami ndo mwangaza Woi, niko nasty see Ini ya only fans, sini mahuli gan Wash ni waresh, mi ndo the only man Hetako hali gani, na chana na tema Na sieti niko majan, leo si kama jana Skill na ibang vibad, you what ya guan Mi ama veteran, ho, saipori na jaza Saina bongu wa gaza, saipori Wana jaza puzzle, waki waza Vile watani kaza Kumbele kaka blaza Golden buzzer, juu ya golden boots Vile na wakante bila ngolo Keep a left, mina shoot na right Foot, nobody's on my right Mood, balance though na diet Food, chats na demo day Wana tubongi sana, woy Nudes, nearly change my attitude Kwa family, I'm not rude Sezi bamba, everybody be a Let them say I'm not good Big bikina, everybody in the streets Toh we a jaba Nimeshika streets, kambogi flani Ukwa na wili ya baba Steph Capella squeezy ni mdomo marapu wengine saba chini Niko na jini ya rap uskini melik na B Juan kuba, this time usha juan kufa Yeah, juan ku,
juan ku Wow Nikikaa mi ukam na mbogi, so make sure kuna space kwa parking. Op na mpunguza ram, I leave my haters hanging. Sheta wakidi wanadai wana smoke, na wa switch car downhill. And of course mihango ni daily, mimi sherehe maina kingangi. Uliza kasi pool, alishindwa na zangu za ndani. Just like Stevie, wengi huanda, nichizishwa na nani. Paka ya msitu inapewa maziwa, ndo kwanza ipunguze makali. Airplane mode kwa lami, tukondaka, Kenya tuhami. Kuwa shua nikitapi drum ni matututu, sisemi afrobeats. Chunga utarobiwa Nairobi, tukibani loud, sio calories. Nisi wajanja please, mna banja that, wanataka this na deliver ka Uber Eats. I go hard ka Johnny Sins. Make man hand boots like kaka, got fans that love me a lot. Spoken na sezi kustop, mafta ni kata mbiza stove. Jezi kwa mgongo, namba ni uno, manze sha die ya makipa. Akili mmekea wageni, hams to me mkipika.
Hey. Na siko serious maze.
Miura kwa Ali Kajo, kila siku no delay. First thing in the morning, miupiga goti na kupray. Ndo barabara iwe barabara, mumweka Mungu on the way. Ndo hata maheta kwa shamba lao, nizidi kupandaga bay. Kaka dilali minatafta, do, money. Kwenye pesa ntazoza ntazoza ki, do, money. Nizizi na kilifi na sheba, uko flane. Na kwa kila doba mina stand out, show, dare. Na saba si chori na piga whichever the task. I'm a businessman, time ya corona niluzia Elon Musk. Kila saa niko kazi, niko wera, niko job, kama Kendall niko ax. Hapa ni wapi ulisema sifiki, ni swali mwalimu wa maths. Nimetumwa na wana kutoka Kilifi, ndo maana mina kesha sipu mziki. Ni asira ya pesa na passion na mziki, na ikagama pressure na sitingishiki. Ato kuje vipi, timu yangu kipula prende ni mungiki. Na hatufungiki, timu ni Man City, kama Kipchoge we run the city.
Sifa ni moto kushinda cremation ya Monte Carlo. Weka kura mita rig the ballot. Let's talk, mini eagle si parrot. Seal on the road na mahems na double illest. Tangu enzi za battle biggest, nani aneza ni handle. Poa mefika ni ongongo in person. After mechi wezi pata na Kadol. Kani mirista, music tapika, mziza, Mr. Lipa tu nkifika. Mfuko ni nono kadogi mekufa, words of wisdom siezi puuza. When you're funded, mini Bin Laden, kwa kimgani ujitajine ya sergeant. Likobe unatry kuni challenge, na underground autoki ka fossil. Nilifika kwa game na impact ya plane, na crash ya maroket ya nase kiliftingi earth. Kumoka ni a must, we made it at last. FC ni board mass, you do the math. 10 toes down niko busy na wax. Gigi muzo za kaso nko na sax. Bay na pando kata nini tax. Salami whatever this kid is becoming. A lyrical beast and I move like the army. Strategy tactics, master wa planning. Kasi El Nino ntakosa tsunami. Screw up a sucker for money. Where robbers gone rob when the weather is sunny. Deep in the ghetto, there ain't nothing funny. But still I'm a star, all I need is a Grammy. Back to basics, I escape the matrix. Excellently skill, I be messy. Tell these rappers you better run for safety. Mother fools on mighty flow ni deadly. Sepa sana, no you can't derail me. Farm depends on me, I can't be lazy. Deal ni chwani chwani, kwanza pay me. TK siku zote, yani daily. International, nakuja na moto ni personal. Shanti na mwende na Salaton. Shekina, awesome, Finity, Kilundizi, Trix, GTB, Mazenga, Chess, Elijah. Indo jeshi memaliza cypher. Tangu nianze hadi sasa ya mwaisa. When you roga but me I be nicer. Mi ndio baba natafuta aida. Fanya mike na nuka saliva. Vitu siute maga sika wider. Naishi maisha nataka, pata dhana, falsafa. Rap imekuja na faida. Next up, Indo decider. Big Baba.
TK Cypher Edition 1 manzi. Kenya to the world. Boom 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 boom. Kubaya. Metro tatuachia hapo saa.